Ndese baganda bange ebyempola mpola ate ebirimu ennaku zekindese kyankeetatya naye n'ensirika nga sirina kubo kati kendifunye baganda bange naawe alimu omuze tewenyiga bbali k'ekyokulamusa nkiteeke ku bbali ndyoke nkuba ejjita nga sirina nsonyi ekirala neebaza nnyo n'omutonzi wange okumpa ekitone ekijjudde essanyu ningaala ndazeemu mu bigambo byange nga tababirinze mwe mundaza essanyu ekirala nsaaliddwa baganda bange kubanga ebyange ebyabulamu essanyu olunaku lwali lumu baganda bange nengende ebuddu nga ntutteyo gita endongozi avuga ku lunaku olwo n'abaali bayonka ne basituka okuzina abalema n'abakadde abakootakoota bonna ne bayimuka ne bandaga essanyu okwosaka abawala abamyaka gyaffe wamma embaga n'enyuma n'ebanja ennaku njagala gy'okiyiga okuva na leero nti bw'ova mu ssanyu ekiddirira nnaku ate okitegeera enkyanga bukedde kikomala ennaku ekiddirira ssanyu ezireeta omuwala kyere nafuuwa ssente nassaamu ebbaluwa ezijja zireeta omuwala kyere nafuuwa ssente nassaamu ebbaluwa nange nagisoma nga muganye essanyu nga buli ekigivaamu kizzaamu endasi nasula nkukunadde ekiro ekyo kyonna ko nze bunaakyaddi mulabeko nnyabo omanyi bwe twali tutimba ebipande byaffe twabategeeza ennaku tuliwo bbiri ekyo ekyali kimaze obulamu bwange mukama namugerekana mpandako eddusu okutemya n'okuzibula mu mambya ng'asaze bannanga ekyaddirira ne buvaako eddiba bunazimuleese mukwano gwange yajja mu kwetala ng'akirako enjuki amannya agange yali agategedde anti ku siteegi bannanga alaba kyabafukamira mu maaso gange ekyaddirira n'ambuuza nange namuddamu nga muganye essanyu nti maama mirembe wasuza otya nnyabo olwo nga kyenfuba mu mutima gwange wekubba omuwala onajjudde empisa kyenva mubuuza amannya gaffe yaani nanziramu
bunnalukwaka oyongerako beti
atawo ne mubuuza bba omutuufu yaani naŋŋamba
sigezangako gosooka sebo
awo kyenva nfukamira nsaba omutonzi kubanga ebitongo mbifunyemu omukazi kitafe omuggulu mbw erinnya lyo litiibwe n'obwakabaka bwa watali ayomba linda embaga kyenva mubuuza ekyokukola kyeki nanziramu
kyonoosalawo kyenteeka okukola
awo kyenva nfukamira nsaba omutonzi kubanga ebitongo mbifunyemu omukazi kitafuwa mu ggulu mbw erinnya lyo litiibwe n'obwakabaka bwa watali ayomba kyenva mbuuza mukwano gwange obafuna ekifo n'essaawa ebinaatulaga essanyu nalukwako yanziramu ng'ajjudde essanyu
taata taliiwe kiraba otya ssebo oyo maama simutayakajiwajja ate bannyina ze tebayina ttima bono banga omaze okkuba ebitongo tugende babiro gy'osuleka ewaffe
bannange temuseka abaganda bange osaana ajjukire ng'ova mu ssanyu ekiddirira nnaku ate okitegeera enkyanga bukedde kikomala ennaku ekiddirira ssanyu laba bwensanyuka ekiro ekyo kyonna konza olunaamala jjita nga ŋŋendayo mulabe laba bwensanyuka ekiro ekyo kyonna konza olunyuka jjita nga ŋŋendayo mulabe nange olwagimala ssaabandaala nasanga nninze nga tujjawo eggaali nagenda kusirisa nze saamuwuna omukwano gunnuma nninganga essiru naye ntuba nga tutuuka ewaabwe mu lujja naŋŋamba mulindeko anaakoma wannone awo nesigala mu kimwanyi mwanyi ekyali ekinene ekijjudde embuzi kyava lukonko nayite mu bwangu mutowe najja ggulawo n'akoma wannone mulina nesiwala mutima gwange konze olwaleero nduguddemu ssebo ndowooza okimanya omukwano olumbe laba teeno bwe neewaayo nga sirina nsonyi munnange yokayoka nga tutwo mu nju ewakabite wange gye yali asula nkubye embaga chala 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 cha cha gudu 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 cha chala chala cha 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 chemba cha nyone muza mangu kwanza tebiche bebe kunda nyabo cha basirikanga funye chitengo kwanza kusirika to ulide nyabo narukwa kwa yanzida munga jude naku
osanya kusirika bakulite sebo katindo kangwa tulide mikolo jafe tata wabako mawada no mufo munene
Olona chimanya konze bukete tolumala bafunza nzira ko mulamu Olona twanya mutima kwange konze sawe tusemperekera bafa chabankweka muchitanda wansi nangamba tawenye nyaba kulidenda bibi munanga sali na muna kisichona tobana wada wadane singo mulabe mambira waza mutima kwange abali ebweru nezireta sebu bade bakulubye mirambo jabwe tejendekanya jalinge satu olwe chadirira yali firimbi Nechitambo nechitikane madamu wa mazina Molo nechimanya konze bukete Tolumala wafunze nzira kwa mulamu Oyo naru kwa kwa mugazi wange Nganange shite mia mutade kabiri Banange naru kwa kwa batuwa nyumianga Uya siri safusi za kala Labayobu akebere mituwe wange Na wanule chonzi ire chijute ngumba Na chambala Anche mbage kule sanyu niza damazi Nechitikane tani kwa kuzina Oyo naru kwa kobo ya nyenyanga Labatenu, baningiri sana abanga mpita Banange naru kwa kobo ya sambanga Inu nanekanga na abanga numa Olunga yeti mbya magumba ena Afusa ndopa ntingenda kuduka Nabanga baita baje mwangu Chabange mwangu omula mwatuduka Kwe kuda mshonde ya liye chisenge Nebakaba nenyama nebajamu olutalo Neda omutoko kwani
Kubeye kora lero ngutwala
Jaja olulimi lwange
Kubeye kora lero ngutwala
Senga omutwe bagumpe
Kubeye kora lero ngutwala
Mulirwana amatwa ako gani
Kabeye kora lero ako gange
Koja amatwa ako gani
Kabeye kora lero ngatwala
Jaja olulimi lwange
Kubeye kora lero lwange
Menga kuwe domu kabo kwabwe Nabakobu ntube kakumawe nyabu Chabampita yo mchitanda wansi Nanga baba yonto bade chisebu Yalabanti tenyo kwe kumbuza Nasida mocho kubiritu kore tuchasebu Awonenche nye chitambo munsi Kachaba woyo jatama nyinyabu Nano mburi na mutamutima kwange Anchi waya yu ya beranga numa Sija kubari mbaba ganda bange Sadamu kunyumyange meme nkuba Urono ngasaba chibubu chemu mangu Terenete kule jemvire talu Yeru liendi nyumyabu bukade bwange Kwanze zikusoka nezita kuba nyuma Ngendo kwe kanyanga mambi asase Kate naru kwa kalimu wa zimba Nange samu nyekanga kunumba Terenete kule jembire talo Kolo kuwa nalima za kungam Etilo mwetwa itale soka kumbula Chempampa manta nonye kuruji Kurujo kwe kula na kwa mirambo Tata wa naru kwa kochavari ya mutama Bana bange mbe kunyamalu achite mkuta Nange vyo kusoba nembi shula kupari Bobera kwa kula chao sebo Munange yoka yoka ntuse murujia Nembi sinda jena sindi kanga achira kempeo Mbale na jambala ntuse mkakto Eze ngato zome za rugendera Chempudenda bulaba ganda bango Sana njugire ngomba musanye chidirira naku Ato chitegere nchanga mkete Chikomare nakwe chidirira sanyo Kwa samu sibula mukanzu wange Kare nasigala ngata afunye sanyu omanyi bwe twali tuteesa omukwano gwaffe ekyali ekikulu ekiddirira mbaga kyali kyakitiibwa mu maka gaabwe okufuna omulenzi abawasaamu omukazi baali nga baddi ba uganda yonna olw'ekyekikolo ekitalaga ssanyu bazadde b'omuwala baakitegeera olw'okwekanga engeri gye nadduka obudde olwakya ne ludda ku ppata wammawo kibaako ne zivaayo ssebo cwa twomusajja yandi yaye cwa era ojja kumwogera kale nalukwago teyabandaala nze najjanjatula nga tafunye ensonyi bazadde b'omuwala kwekwekanga bonna ne batuyana nga bakedde eggolu ekyavaamu baninya nnyo omuwala waabwe okukola ekikolwa ekyo ekijjudde ensonyi erudda kyali kyassanyu mu mitima gyabwe ngeri gye baadibanga tewali ayagala bwe wanditegedde omulenzi wazze wanditugambye ffe ne tuleka emikolo laba bwe tuswadde uganda yonna kitalo nnyo ekyokusera kati tufunyeemu kyepe nakwata ku ttama ngalaba obudde bukedde buweddemu ensonyi mwana wange nalukwago okawanga mudde kino ky'otukoze ekitumalamu essanyu twalya ttoomu mu maka gaffe abantu tebamanya ne kubulaka ayogera ne tulya najjemba oyo gwe twakyaza fenna ne tusirika ne kubulaka waaba laba byoleese gwe mwana wange otukubye obwavu bw'ennyama tunaddawo amaluma gamba gwe mukyala enooyanguwako kuŋŋaanya abaana abiweddemu essanyu muziike muziike ebinnya mu nju ekibadde emitego ennyama tugisiibule muziike muziike ebinnya mu nju ekibadde emitego ennyama tugisiibule mwana wange nalukwaga okwekabizaala genda ewasenga wootera omubuulire kino ekiguddewo tekiweneena osigadde essaawa tutwalibwa embuga bw'abanga asigaza emitego mu nju omugambe eyeetegula ebino tebiwongerwa ennyama y'emikala omugikuŋŋaanye tuyite n'abataka eveewo tugyewonye ate oba obutiiti n'amagumba gaffe ŋŋambye byonna mu binoonya ebisuulibwa ettale baba babinoonya gye babiteeka ssengawo omuwala ne zireeta ssebo olwamwaniriza era ekyasooka kyekya nalukwaga ombu n'omulenzi we engeri gy'aleeta omusajja mu nju n'atabagamba nga balina emikolo kale ne bakozesa emikolo gyabwe ng'ate nze omugenyi mbataddeko abiri omugenyi olwakimanya okwekwekanga nenge nfubutuka ne kubulako amugoba omugenyi olwakimanya okwekwekanga najja fubutuka ne kubulako amugoba twamuwondera ate nga bukedde kale n'atulema ne kubulako ayamba kyenvudde nkuyita gwe muto wange awamu n'abataka musalewo amagezi kyekyo
twasuwa ennyama eyo manyiraza ebyogedde nze mbitegedde tewakyali kyakola nze kankuwa amagezi ekibadde kisaana mu maka gaffe awamu n'abataka abatambuza emikolo kibadde kigwana nalukwaga ffe awamu n'omulenzi we basaana kuttibwa ekyo kyendeese gwe mukulu wange wammamu abataka mulaba mutya ssebo
okuddanalukwaga otekiraga ssanyu kibadde kisaana omuwooye wooye aleete mulenzi we batwalibwa embuga okusinga letuleka emikolo gyaffe tujja kulya ennyama ng'obadde omusibye
taata mpuliddeyo tuyita yaani
abange musooke musirike temubaamu mbega sooka omwekkaanya tuyita yaani
uyo nekojja katonda yebale
enono bambi yeyali ennamusa yaabwe etegeeza omugenyi nti waliwo ttapu eradde mmaamu ssebo mirembe
amina
ye musambataka wabulirawo ssebo
magumba
eradde mmaamu ssebo mirembe
amina
musambataka wabulirawo bwedda
magumba
eradde mmaamu ssebo mirembe
amina
ye musambataka wabulirawo ssebo
magumba
abataka ndagirira muganzi wange njabo nalukwago ntebyange biibino bw'oliba ofunye omusawo mu nsi alikujjako ekitambo ze ndigenda kuddira soole nga osigaza olubuto lwange n'omwana mukuwadde kimpemempeme nze nvaako nsigaza ekitone kyange kyenagaba n'ekijjudde essanyu naawe osigaza ekyo ekitambo kyammwe ekyabadibya n'omusawo abuze ekirala nebazannyo ne kooki wange mati yakakumirizi ntaata batendeka munnanga abakunyomba mbasekeredde osigadde essaawa abatabuka obwongo leka mbasibuule baganda bange ŋŋenda abadde tammanya oligenda kummanya amannya agange nze edwadi sakeerya mubiru ddala omutendeki yeye mbaga